Muchisa Araha Magara Yongorera Mumuti Mawawe
Kanishwake Nishwita Waza Yamuneka Wikwirenga Jiza
Kinini atabaza Ababajwe n'ubugingo bwacu Tuzageza ryari twanga kumva Hari igihe tuzaba twaratinze
Tuma, tinajiri mitima.